Now play jams the code.
Gotcha, got it. Bare fit in this one. 104. Mag 4-4. Drums, ya uno. Talk to him.
Ka crush busy kalen stati burada. Covid man ale mwana mwenye ulava. Halo tafia mpwile eka da zanaza. Chiko la boko ndo alina mulaza. Shingi la baba shidi sheshesu. Keka ime posha la pwile kefi.
Es no kolo suti ya kuteki. Foshile ingila febale mfuwa ya kuteki.
Legendi kalusha the great. Na mafanzi tabalusa dibeti.
Ndombolo chikangambushe leleti. That's why kumbe chapo techulu sebeti.
Awe, ketu ya zilevo kuna kuwa.
Awe,
ketu ya zilevo kuna kuwa.
Kembo jetia ya sewaka.
Awe, ketu ya zilevo kuna kuwa.
Ugari dipitemo kwa titiki taka.
On us, Muma Nylon covers. How can they delay that the Mylon brothers? Kabubu na mawela, ulu tumi na mafela. King Buga na uno pa wudila vetuela.
Viviongo te fia simpondela. So jumbo kwa tela simpondela. Kate chipest na patalinga ninja. She likes to fit in kapa kalinga linga. Awilo,
awilo lo dandi kalebe. Na kanda bongo na pepe kale. Arusi mavele lo keto ya mbongo. Pumpumi na dansi batambo mulongo.
Wango lupungu ni song, yes. Eko sefintu lukungu lapa kongo. Nakati, ninole ipa ya faras the song goes. Imamu leme na mamanas ni kongos.
Galakata pa mikoshi ya filwana. Chila fwayo kupuko mupando wa filwani. Senda, just be careful what you wish for. I can't even brag, what the hell am I rich for?
Awe, awe, ketu ya zilevo kuna kuma.
Music out for entertainment. Mr. Ngulube, Spark Smiling, Lawrence Mulenda,
Mr. Kelvin Countdown, this one.
Biggie Man Ishina Dash,
Oscar Oskido,
Firoz,
Mose Dima,
Lulu Daka, Bayoka,
Mind Boy,
Babila Isigaona.
CoPlayJams.com